Tolimon hediyankobe tettube kataskaramon dande fulbe imorde Washington taskaram yonterejo komi woni cierno mo dumba ko ene wondi der silmaji chapantati aroji di hande tobere wotere kalten domum
preserve, protect and defend
the constitution of the United States
the constitution of the United States
so help me God
so help me God
congratulations
e altine nogas lewru go aburu ujune didi e nogas e jovi Donald Trump yeti wondore o woni horejo leidi chapande nai e jedi dabo dawla jindentu di Amerika ko didabu mako ardago leidi ndi holno aduna o heblori dubi nai Donald Trump kadi kasu dundaneru Washington fotoje horejo on e mbailugol ngurundam jama lesti mako e ratagol anibe be joga ki mba berewali saria ma mbiyan be joga ki deri en ngetoto taskagol dum e der silmaaji garoji di enen e hobbe men teddube gila Albany New York fa Abidjan e Yola Nigeria
are kanko Trump ko fala ko be artu be ko wi ko kara ko hore mabbe taw be nafata si be nafa hore go mi tanji ni no mi sikaw taja yi fo
en jahan kadi Dakar ka dudal bawngal Chekanta Diop kedo den jiande jangana kube ko fati e laamu Trump arten Amerika do nanen holno yaltiyankobe Afrik naabe habbori laamu hesungu
first adi fofo mabitan hebitande laamu herinde ka kerol
border Next, I will direct all members of my cabinet.
Mi yamira jagorbe gouvernement an on. Yubi rewdata den faf sino choggeli ustor.
Bring down costs and prices.
Horejo leydi Amerika chapande nayi e jeedida bo fokintini laamu makko e der duubi nayi garoji di Donald Trump ardoto leydi burndi e mawnude e adunaru e bangeji faggudu e larme dande fulbe no anni yi taskade e boje o gorko mo duubi chapande jeedidi e jeetati wuren Donald Trump tongali fokintingol e boje mambi en agenda makko o gila nyallal go abal makko gal kala amu fa hewti hande o sifi dekereji kewdi no tawa e majji yaltugol Ameriki e mojobere aduna yankore daraninde cellal jama no wi'e OMS e darnugol kala balle Ameriki e leyde janane ko fati e de tobere sakkitinde mi yewtidi e Abdurrahman Bari e dawro yankejo jodido Abidjan kanyun e docteur Mahdi Abubakar Abba ardido department gandal dawro kadudal maungal Modibo Adama mo Yola dun ko lesdi Nigeria be oki en jiande mabbe e mum ko ka telephone mi yewtidi e mabbe goto goto
no andi ne pore don ko le arwe makko fi to wadu wano Biden wadiri no andi Amerika ti dubi do be depansi ti dubi are kanko Trump ko fala ko be artu daw ko wi ko kara ko hore mabbe taw be nafata si be nafa ore go mitanji ni no mi sikaw taja yi fo para ko taji rido fi yo ndaru tigi go ko honnu e mu wa ta continue de wala ko leede onde de wa wa ta wallita de are ko mijita bol fi dum no
dekere on no wi'i ko balde chapande jenay ha gouvernement Trump on yurnito anda holno jawle de wona e gollitirede joni kedoden docteur Mahdi Abubakar ardido department gandal dawro kadudal maungal Modibo Adama dun ko e der Yola lesdi Nigeria
ayi halabi go darnan vallinde hokkata duniyaru bo lalle do bo trom heban miskila sosai ha duniyaru duddum nani ma America Allah wadi leddi marni jawdi marni bo bernde vallugo amma kanko trom yoto holli o darnan vallinde gabaade je nyalde go go hanyal de 90 to number 1 illa do ni America be horo mundi loran bawa duniya ngambo America do mari sembe ha duniya na dalila ko dume dalila valline di hokkata les e duniyaru on wadi be do yidi ndi dalila jawdi mari be jabata ngam kala muasa hata pat a ikan mo America do ikal les dudum ha duniyaru ngambo be do valla to a wari ha unge United Nations do ni America on mari sembe totton ko de America mari sembe totton la ko dume sinangam America kairi leddi fere mari buri hokugo United Nations jawdi duddum je walla duniyaru non non bondi do walla bana mi di ma harande duniyaji duddum America do saha jawdi be vallitira hanyawdi gu asbitiji mabbe be gese mabbe be kujeji duddum gam man to America darni do international relation wato harka America ha duniya gabaɗe loran bawo sobiraɓe leddi America duddum accan America gam bo sobira gudo do jongiti on be jawdi di sahata to America wadi bannin to lesɗe man hosi bo yotta irin lesɗe China ko kuma Russia a hefti lesɗe do kambe on bananta rivals America ha duniya ru siyasa ngam man to America mabbiti lawol sedda je viyata vallata lesɗe fere kambe be viya vallan lesɗe manni to ngam man lesɗe to do sobirago mabbe umman diga be America hota ko be China ko hota lesa Russia to ayi jotta winyal de chasa in chaddu maba wonyal de chasa in do loro bamta ngam bo to o lari nyal de chasa in do wodi jawdi beddi halle sima ko benanta les wawan o metata hokugo ma vallinde mai gabaɗaya waddina America bo illa ha siyasa duniya gabaɗaya kuma biyata international diplomacy
Abdurrahman Bari okiyam biolma e on alhali influence ma bien ustagol daraja America
kati on di leydi kay sa wiyama ko leydi jogindi doole haray ne wodi ko ɓe wiyata ko zone d' influence on zone d' influence ma ɗo a wawatamo accitire ɓeyi sa accitimo oni leyde goo maɓe doole aray noon to ma woni Chine woni Russie woni Turquie woni Inde woni leyde guy joni no mari doole na kamɓe Amérique fo woni marɓe doole donc si ɓe acciti kamɓe wowi fewjude tan woɓɓe goo aray lontoɓe ɗon
so en daari ka médiaji rendo ma e yewtereji ko yimɓe woni e feƴƴinde ɗuuɗuɓe no inna no gasa ka ɗum ɗo ɓurta andinde ardiɓe Afrique wondema hana kaɓe hoolora jawle janane e mana yoɓe maɓɓitan hoore maɓɓe ko ɗum woni eɓɓoje ngam okkugol leyɗe maɓɓe polgal ko honno ƴettirɗa ngol konngol
non ɗum ɗon ko ɗum ko noon lamɓe Afrique doit famide ɓe faamu aduna ma on e doole manen ko an duwaɗe jogade ta sabbor goɗɗo ballal Afrique lamɓe ɓe no duwa faamude na goɗɗo iwata nokkugo daro datto fi wiya développe Afrique aide au développement ɗum wallata leydi ndaare depuis 1960 ɗe aide au développement kono ɗum ɗum nafi en tigi tigi sina waɗugol jama o e nder ɓittede luttina jama o e nder ñamandeji ɗi a wawata yoɓude ɓiɓɓe ma wawata yoɓude mi tanjini Donald Trump so ari Afrique no doit lamɓe ɓe no doit ndarude tarika Donald Trump honno o sotori e sattede o laamu ɓe andi ka kamɓe kayi koɓe lamɓinira ko fi tigi tigi o yoɓe golli golli ɓe perko wigol ɓe sabboray kaarije yo fewjamde ma leydi yo ar wallitoɓe wonande gandal wonande ɗaɓere kaalis wonande sécurité wonande défense ɗum awa wonde ɗumkol jama o yalti ni
docteur Mahdi Aboubacar Nigeria no tawa e leyɗe ɗe Amérique ɓurata okkude ballal e nder adunaru hitande 2023 ko ɓuri milliard goto dollar hitande ƴaɓɓinde nde ɗum woni 2024 ko heede millionnaji temeɗɗe jeetati okki en ji'andema e ngal lamdal ko fewti Nigeria
kala nduɓu fu wato Nigeria ɗo mari alaƙa be America boɗɗum masin ko Allah jo'ini leddi Nigeria diga ɓe kafindi 1960 warugo hande America ɗo nder leddi je latti yotta sobirago be Nigeria masin to wodi a heɓi matsala ni nyalɗe seɗɗa ɓe heɓata jamanu soja en ngam man jondugo jonde jambe America ɗo bo ɗo hokka Nigeria jawdi ɗuɗɗum Nigeria ɗo heɓa vallitira ha ko shafi harka jinya asibitiji asibiti ɗo ɓeɗo wadda lekkiji be nanta vallinde jawdi mahugo be nanta waddugo lekki be kare kuuɗe alles asibiti Nigeria ɗuɗɗum ɓeɗo wara bo vallita ha nyawdigo hala family planning ɓeɗo wara vallita bo ha hala nyawdigu HIV AIDS
woɓɓe no noddira ɗum nyawu sida
ododo pat America do wadda jodi duddum halleji Nigeria vallata hedi nyawndi gudo nonnon bo ha crisis humanitarian crisis to wodi ha fitinaji wodi hande leji Nigeria cede America duddum do wara vallitira ha United States Aid Development bedo vallita bo ha agriculture America do yerba jodi duddum bedo soda kare vallinde je gese ko shafi audi be kare awe aweji be kare remugo ngesa gaba de ngam heba hoitana ikoy Nigeria nenden do valla bo haydi makarantaji
dum woni cuudi jangirdi ma biyen lekkole
diga primary yawgo secondary do jodi duddum do wara vallitira heba ikko heba jangirde je latti dole be biyata compulsory education do to do patto dari Nigeria nana dum habandu masin
e arma dem balle dari ada tamjini ka Nigeria feuta e leede godde e jubbondire godde
to America darni chahudo Nigeria dole mum wada chanja ra'ayimo dabita vallinde ha fere to Nigeria yada budugo vallinde fere bo ngam man lallai jahargal ma e be America vonnan so gabadaya e ko Trump taskata wadugo do dum velata les Africa beles Asia wato les lori ba wa duniya ru gabadaya nan hebata ida wallet manata haje dokaji kanko shugaban gasa America kesun waddilo ngam man les dudum ha Africa heban matsala be mako nonon bo les dudum ha les Asia
ko do wonuden e darnude yewtere nde mi weltani ki Abdourahmane Barry dawro yankejo jodi do Abidjan e kanko docteur Mahdi Aboubakar Abba Gila Yola Lady Nigeria on fami yewtere men hande no hertinana fokkitande laamu Donald Trump ka suudu daneru en heddoto Africton nanen jiande sukabe Senegal nabe
Mijomon emon.
Wanami halirini ngalamdal nauran en Dakar Seydou Nourou Ba yahi ka dudal maungal Chekanta Diop o yewtidi e yoga e jangana kube ton be okki mijo mabbe e holno be njiri laamu Donald Trump.
Ko fewti e gartu Donald Trump e laamu États-Unis hakkillaaji fuf njehi koy immigration manam ummotobe leede godde sabu yidde arde Amerika.
Concernant l'immigration ina wawi waddum arate kadi
wodi termu do ganda hutiri no haali no termu do haano o wino lawjet États-Unis o
Cheikh Omar Djeme woni ko master 2 e ko wiete administration publique o midji ko Trump gartu gol mum ma wadan Afrique tadele
je pense que
Gartugol Donald Trump e laamu ngu webata e ɓiɓɓe leydi men wonɓe caggal leydi wonɓe États-Unis toon e leydi maɓɓe ɓaade aɗa anndi Donald Trump kañum yiɗa yiide ɓe ɗon ɓaade ɓe ngoni koye haɓaade ɓiɓɓe men wonɓe ɓe toon te ɓe ngala kayitaaji te kanko kala ko wi mawat so wi kon ko maalaato ne waawi addande ɓe caɗeele mbiɗe huli heen seeɗa mbiɗe sikki noon ɓiɓɓe leydi men wonɓe toon ko maɓɓen
Hawa'an, jangiko relation international, wala jokondiral hakunde leidele, nijo moko ko Donald Trump, himmeji mumfo ko dawla Amerika.
Min yanda mwoni ko denda impact trop e peyi Afrikan di, apar wala, so wadi frene immigration o yaltini dekret dinganda wala ma wad empêche nan no beton de o yaltina be me yidno be yaade ton de kadi be dañe ci ade lo ad blocage pour wala compliquer un peu
Alassane Sow woni ko hitan tata biro science politique o me heddi e yakare wonde Amerique e dawla Afrique ma jokkondirna moddi
mi yaani ko muslan dum woni tini ya certaines des informations qui disent qu'il peut on va y arrêter de les immigrés clandestins quelque chose qui n'est pas légal. Là, il nous a demandé un certain nombre de problèmes. En tout cas, c'est tout ce que je sais à propos de cela. La relation entre les Africains et les États-Unis, je pense que ça peut influencer quelque chose.
Mbate Ido Mi Joji Fof, ma wanko tentinte politique Donald Trump et nos arti et l'amu de Daoul Amérique. Loi Doubi Sede, ma gede de lap, Sede Nourouba, veu à fulfulte, Dakar.
Coming Isa Bari, Jodi Do, Abidjan. Arai, Donald Trump, Jo Inama,
avant tout d'abord ko américain be ben o buri jodanade ara enen gon sen wallora may dum ara no moddi kono ara en tanjinaaki 100% wonde ma hi rompo wa wallude afrique ndiaram
ko dande fulbe wonudon e hedade do VOA dande america odon hedade men kadi e do radioji dududi e der gure kewude mi yetti radioji gollitidi amen fof so tawi ko joni hendi don taskaram o hande eden yewta ko fati e laamu hesu ameriki Donald Trump fokkintini laamu makko dida bum e der silmaaji garoji di e yewtan ko fati e ebboje holande dalle de dofta kisariya
mi tawi tun oti andi o bonna fus e leydi nden himo jokki kasdina kaydinaaji makko haray bana yowhudo
e yewtidan kadi e biɓɓe afrique joɗiɓe amérique ɗo ɓe okkan en miijo maɓɓe e dow yoga e eɓɓoje Donald Trump holno hooreɓe adunaru jaɓɓori e pellitanɗe arane Donald Trump wano yaltugol amérique e WHO noddirte ɗum mojobere adunayankore kippude fi cellal on nanan yoga eɗin konguɗi e nder silmaji garoji ɗi
Diaspora.
Next, I will direct all members of the cabinet.
Miami Raja Gorbe gouvernement Ango. You be able to then faf sino chogel ustor.
Bring down costs and prices.
Wano nanirdo ni Donald Trump no jettani America nabe ben adi ustugol choggeli cippina duuti gollobe nattugol janambe be wala madu wiyambe ala haderi leydi ding reugol bonondaji danningol hareji wano non milamdi sukabe dido jodibe New York dum ko Hawa Ba e Abu So yurube Mali e Senegal holno be habburi lamu Donald Trump e hino kongudi mabbe
Bane mon debbo Hawa Ba min ko New York City jodimi Donald Trump o arti kadi o wi mo walla yimbe hebde golle kala gondo e leedi ni andi no golle tidiri o do sani webani ni hamni jun non o wi mo walla yimbe to dum benni o hali affaire diddal kisa American indie taxes kala ne min golli won ko ta ete e kaliseje amen be mbatta dum e caisse gouvernement o wi mo usta dum sabula kali son hewi no fewi no fewi so dum kadi benni o hali hala cellal joni kay minen fo minen jodi minen patta minen dara kala gondo do der leedi ni andi no safrade waytiddi sa ala assurance jonnon o wi o ustan hen no fewi no fewi no fewi kala ko mbadda aduna sa ala cellal ko mere jogida
e merci beaucoup cherno vraiment no mbida ni président Donald Trump fuddima lawo makko hono le 20 janvier 2025 donc décision ji dio fuddi jettude rek nganuda hore ma min bidi yade makko kadi humanité o hore mum no foti yade makko ko woni o do agenda mo wadi arrêté c'est-à-dire ko fati e voilà jandawo ko fati e debbati gorkati e ko nandi hen donc on agenda mo wadi arrêté wadde wiide hande kanko politique officiel mako o wadi reconnaître tan ko debbo e gorko ko heddi ko ebboje de ebbi ko faate dartinde hareji gonde aduna di ko faati hande guerre hakkunde Ukraine e Russie ko faati hakkunde Palestine Israel Hamas e nokuji kewdi aduna e hande ino jogi cadele kewde dum non so kanko président Donald Trump o ari o wi mo yidi dum darto mi sikki ko hunde mo jeri quoi
so dum kadi benni no gandirdon ni lamdo leedi ndi Donald Trump o nannata hun ko makko affaire afrique jon non ko mbawden wadde minen wonbe dobe njangen tamen serie kollen mu mi den gandi hudeji no feewi min mbawi golle kadi so dum benni kadi wada kulen kala ton jidda africain saatu ju sumin jittu ko etan min kulan mi cikata kam buri ben huni fuf kono wana non na tanni mabbe kollen be a e ben gandindo minen mi den gandindo surtout politique na tanni politique kollen be ko min gandi non bawden walirde be on jarama on chalminama
on nani do Hawa Ba kanyun e Abu So delegue Abu So hebe jodi New York joni yewten ko fati e ebore nattugol janambe be ala deri leydi ndi Donald Trump serali no ujindo nattugol millionnaji janambe mi yewtidi e Mamadou Salihu So wowondirdo e nyaawoje ko fewti danniyankobe mi adi landa demo holko firti neddo mo ala kaydi Amerika do holko saria holno saria on sifori ben
awa neddo mo ala derol Ameriki do ay be wi ay angle undocumented no yai none jibui wana ardo kaleydi do visa makko lanna o ronka yaltude lending o lutta kaleyga o ronka landa de kadi kaydi ma dun ardo jangol ma wana non dun don non no seedi e tawete do kaydi naji mun no e juude laamu ngun wana justice on ma do immigration on himo jokki kaydi naaji makko odo wi'atake mo ala kaydi odo wi'atake undocumented sharia no newna ni be wonugol ka lesdi do ha nyande sharia on inni men newni ya wondo ma ya yalto e joni misal si taybe landike asile politique fatagol be landike fatagol be addanay be batakuru lettre be inna be men hendike ko landida fatagol kon meden newnamma wongol ka lesdi do ha nyande fidun don gasi on letter don holli aray himo ka leydi do e hore sariya si tay o ti non visa makko lanni olandaki wontugol ga olandaki fatuye haray don woni mo alaka mo ala kaydi haray don woni undocumented
Mohamed Salihu So mo tawata non ko ka kerol ona tiri ko alda e visa kono hara omo e lawol sariya da ugol kaydi
bembeli metake e be ala kaydi sabuna be ari sariya on no wi'i a hana natirde ka kerol sina hara ko anewna na natugol ka kero kono sariya on kadi no inni si tawi a ari ka kerol a landike fattagol sariya on no newna ma ya ar ka kerol landira fattagol joon non ɓen arɓe naatiri ka keeroɓe fop ɓe naate tun e nder seeɗa ni ɓe lando fattagol ila kaɓe landi ɗon fattagol haray hiɓe hoore sariya haray ɓe innetaake ɓe ala kaydi
hi kono noon deedi ɗuuɗuɓe kono noon ɗum haɗata deedi ɗuuɗuɓe no taƴi sabu haalaji ko wona e sakiteede ko faati e fodore nattugol millionnaji yimɓe ko ardiɗo leydi ndin woni Donald Trump ƴettani amerikanaaɓe ɓen tippude e faamuma ko hombo nden eɓɓore huulani e ko holno laamu ngun eɓɓiri huwude nde
ko mi wiyata jama on watta hay e gooto reedu mum taƴu watta gooto reedu mum ɓendu kala taweteɗo neɗɗo fof si tawi kaydinaaji makko no juuɗe juge ñaawoore ma kaydinaaji makko no juuɗe immigration wona yo hulu haray kanko tawaaka niini on do taho haray kanko tawaaka e wonaaɓe ɗaɓɓiteede ko homɓe ɓe huulani ko aranun ɗo taho ko bonnuɓe leydi ndin hara no annda no mari bone ɓen ɓe inniwo ko ɓe guluuji temeɗɗe jeɗɗi woyɓe anndi fii maɓɓe ɗum ko min nannino yewta ɗum ko Tom Homan waɗaaɗo fii danndugol keeli ɗin o si wiye ɓen ɗon hiɓe mari kadi ko yaata million e temedere yimɓe wi'aaɓe yo yaltu lesdi ndin tawa ɓe yaltaali ko ɓeeɗo huulana taho
so tawi noon en darti kadi e bange goɗɗe ɓiɓɓe leydi ɗuuɗuɓe no bambani nde eɓɓore nattugol janamɓe ɓe tawata no waɗude bonereji tiiɗuɗi ka leydi ga wargoji jattuu e dolanɗe goɗɗe faa e naadugol dorogu eɗen mbaawi wiide Donald Trump no humi e jikke ɗuuɗuɓe eɗen bange
jama on dun don hay hina votambe mo bentum jama on no wonane mo yo nangu wadbe boneje lendin ko nattabe ben don ko yeso ben don be nangay be hay sitay be nattabe be jogotobe be accitabe jama on leydi din kadino baa makko e gon sengodon joni non enen gonga ko enen hal pula wieten ko mo bonna hula si tawi tum oti andi o bonna fus e leydi din himo jokki kasdina kaydinaaji makko hari hinayo anayo hulo
ajarama Mamadou Saliou Sow en jokkan aynude holno de ebboje fof la torta e der lebbi ma mbien e der dubi ngaroji di ajarama ko dande fulbe wonudon e hedaade taskaram hertinaado ko mi woni cerno modumba iden etaade taskagol holno aduna on hebilori duubi nayi garoji di e lei laamu hesu Donald Trump e gouvernement makko ko o saido tigi fewteten e tobbere ko faati e pellital yaltugol Ameriki e OMS fa e beydugol duwete beydangol leede janane duuti duwani yoro mangara neldi en e jantore mum kereden
Donald Trump gardido Amerik woni koy habade leedele Europe. Europe do ko nonu be jiri ko ganduda ko dum don o yidi wadde fay e ko ummoto ko Europe ne nata e der leedu Amerik bare o wi dum don ko yebete ko e duwañ beedete no fiwi
instead of toyen found it the lady men di sagalle wal jele de godde en fawan leede janane duuti fawide duunugo fi yal dungo bi de lady men di
citizens for this purpose we are establishing
the e mappe tangen ore hesere fi en bawo artirde kala duuti e sagalle ko nani en janani unna de nay en jawle uudude
money pouring into our treasury e kambele de Europe de non be mbi ko so be daraaki be mayat by the Donald Trump yidi wi ko yabude François Bayrou kanyum woni premier ministre mo France kedo den François Bayrou e tele mawdo gondo do e leydi faransé wiyetende BFM TV ko Amerika ni ko wadde woni ko hollude leydel Europe ko kambe burbe dole be njabube be moñube sendada ngonen neddo goto en dewbe do men en konta wonde ay dara adno non komandaro den no fiwi Donald Trump haadani don o mo fibi kadi usude ko Amerik tottatno fedde kaɓotoge ñabbuli ɗi e nder aduna o so waɗi ko way noon ne wawi addande aduna o caɗele Moussa Seydi jogi kala ko haɓɓoto ñabbuli e nder Sénégal
États-Unis yalti OMS moƴƴata e leyɗele Afrique par ce que OMS ɗi heewi ko arta Afrique pour wallude e haɓde ñabbuli ɗi ganduɗa ɗi yaawi raɓde ɗi yaawi warde yimɓe ɓe te OMS ayidu wada dum apart gandal ngal ko tawbe ni jogi jawdi mo be badede dum din jawdi non ko buri hewde ko American be tottirta dum kono non ganden ne nyabbuji di ngala frontiere COVID-19 o ko sin fudori kono wari ko yawti million yimbe wari dum ton America kono non America ko droit mako wada decide ne yaltat OMS so yalti to non africain be be ni poti tinnaade kayen kari be buda jogade safara mabbe e juude mabbe
yoro mangara VOA fulful de Paris
Eliankobe teddube ko dum wonno dande fulbe de yontere do en bawi hedaade ma wi en taskare hobbe men fa e bibbe leste Afrika e horebe adunaru ko fati e ebboje laamu hesu Ameriki e horejo mun Donald Trump Uh, oɗon mbawi heɗade teskaram o kamejaji rendo amen faka site internet VOA afrique.com/fulfulde. Komin woni ceerno Modumba, mi weltaniki Abdourahmane Ba, Lionel Gahima e Kila Williams ko kamɓe ballitilam no teskaram o hewtira on immorde Washington ɗo. Eɗen okkidiri aadi e yontere arore si Allah jaabi. Miɗo yalani on jam nokku kala ka wonɗon e adunaru. On jarama.